www.kwachadivine.com.
Kuzina kuruni nasi mvesela Pori zina lembe duakale Yesu wana nene raza ya meja masauzo Aliku sawa Iwe petro utuka Chazela nidiku pempera Usalo wenku yese
Iga Yehova batogolo sadi zago sicha Ndiji somo chake, taolo gatsija Siku dindi mpavu olonkondo kwa manzimu nde wachita Iye ndi wachikondi, diwo kulubilika Anafela ifeo, imfa yozuzika Mulungu anati, mana wangabe mpela Satana ndiwo iba, kufuna kukukweta Koma usa obe, angofuna kukuyesa First Thessalonians 5:17 Pempela osalega By this grace we were saved once and for all We've been justified
Mulungu anati Mulungu akuti Pempela Kori jiwelo zilo chata Mulungu anati Mulungu akuti Pempela Kori jiwelo zilo chata
Dipine mahondo Nime nyangonde Dipempelo panye magoli Disasie mpaka yango litafika Disasie mpaka nyengo zitasina
Kale kaledwea Kufikira kuchimali zilo Kafuula mundi vansanga Kwa inu kwa mekuli yango lango
Mulungu anati
Pempela
Mulungu akuti
Pempela
www.kwachadivine.com